kwaziva mnandi uthandana nami. Yee, ihlale njabule dada. Kwaziva mnandi uthandana nami. Yee, ihlale njabule dada. Yee, uthando yempe yimpe engabonakali. Ngiyakutshela uthando yempe yimpe engapheli. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we. Dali wami we bacishe bangithathela we. Akuyina kanzima sithandwa sami izinsizwa ezingake zazifuna. Akuyina kanzima da izintombi ezingake zazifuna. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we. Dali wami we bacishe bangithathela we.
Bacishe
sithandwa sami we bacishe bangithathela we.
Bacishe
akuwina kanzima da
bacishe
izintombi ezingaka.
Bacishe
akuwina kanzima da
bacishe
izintombi ezingaka zazifuna.
Bacishe
sithandwa sami we bacishe bangithathela we.
Bacishe
Ulitemba ulinisehla senyuka na. Sithandwa sami uyimbokoto uyimbokoto ulinisisabalaza na. Sithandwa sami ulitemba yeah ulitemba ulinisehla senyuka na. Zimvula sasebusika nasehlobo ulinisehla senyuka na. Nalamhlanje usesekho ulinisehla senyuka na. Ulinisehla senyuka na. Nalamhlanje usesekho ulinisehla senyuka na. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we. Akuwina kanzima da izimbangi zingaka. Akuwina kanzima da izintombi zingake zazifuna. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we. Dali wami we bacishe bangithathela we. Akuwina kanzima sithandwa sami. Akuwina kanzima da izintombi ezingake zazifuna. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we.
Bacishe bangithathela
we. Ulitemba yeah ulitemba ulinisehla senyuka na. Uyimbokoto uyimbokoto ulinisisabalaza na. Sithandwa sami ulitemba yeah ulitemba.